athi tsha ṱoḓo kwata ngori vho mukene vha ri thongo khwaṱha. That's why ndi kho fokhasa zwo phanḓa, freedom lord na mabono zwi re phanḓa. No I'm not a player, I don't play no more. I guess being right really took me long. Jesus on my side, I don't pray but I should. Now I'm writing songs to be reaching out to you, God. Ndi tsha tshilele u takadza vhangana, vhutshiloni ndo ḓi goda nda ḓi wana. Nda dzhia mbilu nda ṋetshedza miya vhana. U dzhola zwi a ḓura, ndi kho ṱoḓa u fuma phanḓa. Hei nyimele a i nga dzuli yo rali, na musi ndo fumula vha tshi ḓi ri ndi bari. Thi nga thetshelesi vhamba vhari vhari, na musi vha tshi tama ḓuvha ḽanga ḽi sadi.
I know what to do, I'm a worker, I'm a hard worker, I'm go play hard.
Yeah,
like Wiz Khalifa.
Enough is enough, kale ko tambula shuma na Sunday. Enough is enough, ko hola peni to tonga nga mini. Enough is enough, bo hita ba todi they don't wanna see me. Enough is enough, nda dzula nga zonda ndi dola nga mini. Enough is enough,
sisi chicha to the fever, I'm awake on my own cause enough is enough. I can work through the night, I'm a man in the day, I'm a boy in the night, but enough is enough.
Nitofu wenda shuma mawa,
songo seye nichibuna akareda. That trolley cause they looking for a good life,
biafana.
Nisi seye nichibuna akusuka madaka cause they looking for a good life.
Ndako pandana na zaka masimune na magogo, zwino ndi spani nindo fesana na magogo. The life of a singa ndiko toda that day.
Kale ko tambula shuma na Sunday. Enough is enough, ko hola peni to tonga nga mini. Enough is enough, bo hita ba todi they don't wanna see me. Enough is enough, nda dzula nga sonda ndi dola nga mini.
Roba ronga zwi skills and we conquer the ndaho. They don't wanna try me, they see uri ndi ndaho. Dzula ndi kho vha ronga mzika u vhavhe. Ndi ṋambidza devula vha zwi ḓivha vha bambi. Ba soko friend ko crossa dzi badani. Game yo shanduka ri tsha fhelela zwitaratani. Yeah, yeah we made it from nothing. Na musi ro dzula vho ri khou ḽa something. No, no I don't wanna listen. And I don't wanna listen. Ba todo nyamisa, ba yengo da vampisa. A ba todi ndi chila, ba todo chisi.
Enough is enough, kale ko tambula shuma na Sunday. Enough is enough, kohora peni to tonga nga mini. Enough is enough, bo hita ba todi they don't wanna see me. Enough is enough, nda dzula nga zonda ndi dola nga mini. Enough is enough.
Oh, oh.